shilkan gaari oo maanta ka dhacay wadada u dhaxaysa Boosaaso iyo Qardho ayaa waxa ku geeriyooday Allaha u naxariiste musharax madaxweyne Puntland Sulban Cabdicasiis Maxamuud Yuusuf Afguduud iyo hal nin oo ka mid ah dadkii la saaraa gaariga la rogmaday. Musharaxa ayaa xilliga uu galay shilkan gaari waxa uu ku sii jeeday magaalada Qardho oo ay dadweyne fara badani soo dhaweyntiisa u safnaayeen. Sidoo kale waxaa shilkan dhaawac ka soo gaaray laba ka mid ah raggii la socday. Musharaxan geeriyooday ayaa 18 bishan Diseembar waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, inkastoo uu musharaxnimadiisa hore u shaaciyey. Mid ka mid ah taageerayaashiisii ku soo dhaweynayey magaalada Qardho ayaa VOA u sheegay in soo dhaweyntoodii ay isu beddeshay tacsi iyo inay diyaariyaan aaska musharaxa geeriyooday. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.